Oberanga kale wanko wano tongamba Bino tebyali bwe biti kati kicho kuguka Ebintu by'omukwano gwe wala bibera mu emiroboli nakikugamba Ababa malako nagumanya babeerako bye bakola Nze kwe wali wabimanyiza tekati ki Anya kuwagulako gye sibeera Oya kutukisa amasimu gange mu kiro bw'enkuba Mpulira obujiji mu nze munda Zatabuke ngoba kinyonya Lola banero nda olutata tubigeme Ukole byo bye wansubisa Dali Omukwano gwe walakoi Banangela veye walantai Nsaba kimu kuntegera kikwano Panirira kubachika Omukwano gwe walakoi Banangela veye walantai Nsaba kimu kuntegera kikwano Panirira kubachika Tochigezo kunumia ngambira wakati ntionkoye Chisinga kukunda gabondi kona inga tochitegeza Omanyo kuuliziganya mulaveye wala chisensho Katibwe mkukubiranga sikufuna baby binsoberano kukola kulema Luli wankubiranga kukuli kumacha Misana nukubira konure kulocho Katiwa itane na kusikutegela kabite Mamba bobera kise simitegera Zene mele nemokuli ya kwe wotabachoka Nkulinda nechiro olukuba ntokoye Yogero ba wakowa dali Omukwano gwe walakoi Banangela veye walantai Nsaba kimu kuntegera chikwano Panirira kubachika Omukwano gwe walakoi Banangela veye walantai Saba chingu kuntegera chikwano Panirira kubachika Omukwano gwe wala Banangela veye wala Omukwano gwe wala Zekwe wali wabimanyiza tekatichi Anya kuwagula koje siwera Oya kutukisa masimu gange mchiro bwenkuba Mpulira obujiji mu nze munda Nzatabuke ngoba kinyonya Yola banero nda olutata tubigeme Kukole byo bye wansubiza Dali Omukwano gwe walakoi Banangela veye walantai Saba kimu kuntegera chikwano Panirira kubachika Sisaba binji Munange sisaba binji Omutima manya gube no guruma Bebi omanyo mukwano gwe walakoi